Udumo kaMasigandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kweZimbabwe behlala eGoli labo bangene kulo mculo. Uvuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, zalwa eZimbabwe kobulawayo ePlumtree. Ngifunde khona esilima ngakhulela khona. Wathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
Oga Golitje uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje kodwa ngisasebenzisana naye. UMasikandi ngumculo engikhule ngawo engiwuthanda kakhulu engikhule kubana ukhuluma ngesintu kakhulu ugxile esintwini owemukele kahle kakhulu umculo wami.
Idlalade leli limumethe uluju kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekhukhura hundi njalo selitholakala ezitolo.
Isithi laMacwebezela liyatholakala ngemali engango-R50 uma ungabe use-South Africa. Uyafonela kule number 0743574156 noma uWhatsApp lapho. UZimbabwe, Botswana noma uliphilizwe nawe unemvumo ya WhatsApp lapho, sinayo indlela yokuthi sifinyelele kuwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lweHoza Friday, mlayezo bani othiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande, besixhase, besithengele umculo wethu. Sizoqhubeka sibenzele okuhle futhi ukuzobajabulisa. Noma ungene ku-group ku-Facebook lapha uzothola amacwebezela. Uzothola lapho ke, uzothola lapho futhi ukwazi ukuzidownloadela lona i-CD. Udownload nje ingoma oyifunayo. Izoba selitholakala nje kuleleli viki elinqalayo. I-CD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya sebenyuka bawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imculo yabo. Kuleveki besilogolide weqembu leMacwebezela kudlalo hoza Hoza Friday, ngingoma zabo zomdumo kaMasigandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe nempela sonto elithukela, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibani.
When I was telling you, I'm 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 telling you, Nizomjelu tatewe nusbali